It's Elvis Touch on the beat.
Elvis broke on the beat. Robin Kasamba.
You square hoku.
Samba hai, aletanga miti magwagwa.
Hai,
aletanga miti maracha.
Hai,
aletanga ba mwandru choti.
Hai, yeah. Agopi hai, alete miti magwa.
Hai,
alete miti maracha.
Hai,
alete miti mwandru choti.
Samba, samba, mimuba mkekwa. Mizabani sakuba mkingo duko. Inirata marwa nidole ya ya. Aya, bada mazamini yoya. Mimuba mki, transport kamalira bate pasi. Yesi motiku, mamini, mimani. Ika malera, ipinga mati, mikwa mati. Marobi ni ii, kasamba ii. Ama chabuai, fani sija.
Samba hai, aletanga miti mavakwa. Aletanga miti maracha.
Ai.
Aletanga ba mwandru choti.
Ai. Yeah. Agopi ahi, alete miti mahakwa.
Ai.
Alete miti mamarata.
Ai.
Alete miti mwandru choti.
Ai.
Mbadika yele marata, iji mahakwa. Alemani mura kumuti sisu, miati madrilia. You know love is us, not a joking one, yeah. Boy, aniraham ya silu matria, mami ni mabore fendi. All I want is you, boy. I'm ready to give you all of me, yeah. Ready to give you all of me, yeah. You are the one that I want, mi mama dalani.
Samba hai, aletanga miti mavakwa.
Hai,
aletanga miti maracha.
Hai,
aletanga ba mwandru choti.
Hai, yeah. Agopi